Fi jinsi nilivyo, kuna wanaochukia without any reasons, eti wanachukia. Wameona kidogo tu, wananinunia. Sasa itakuwaje, mafuriko wakifungulia. Wala siogopi, wakipanga vita juu yangu. Wala siogopi, mana Mungu yuko upande wangu. Vita si vyangu, yeye anapiga, mimi sipigani, pigani. Vita ni vya Bwana. The battle is not mine to fight. Oh, mighty warrior is on my side. Anapenda nikiwa na afya njema, yeye anapenda kunipa mema. Tena amenipa nyingine ema, ili mimi nimtumikie vema. Hello, hello, hello.
Call me favor, call me favor.
Hello, hello, hello.
Nimependelewa, nimependelewa.
Hello, hello, hello.
Call me favor, call me favor.
Hello, hello, hello.
Nimependelewa, nimependelewa.
Vita si vyangu, yeye anapiga, mimi sipigani, pigani. Vita ni vya Bwana. The battle is not mine to fight. Oh, mighty warrior is on my side.